imbere muri nje huzuye kagahina huze ntimba mariri bikomere bitemba maraso imiborogo impfubya abapakazi babuze kivugira abashavuye buzuye ingovu batewe n'ishavu ry'igihe cyashize ese muri imwe nini wahabayigwa amarira yatembaga sinshimanza oya gusa bamwe mwari mu binezeza imitima nje komara imitima ya bamwe nje komara ingoma zitashize nje gusa n'ibyangiritse ngo umucyo ugaruke mu mitima ya bamwe ngo yasura wereka bakubona ngo ntibikinyuranyo cy'uburiwe nje nzuko imbere hahana
nubwo njyancike intege umutima ukara
imbere muri nje hahoze icumbi ry'urumuri hahoze umucyo muri kirisi hahoze ijambo kigana heza hari ubwo isanga hakomeye ukibwira ku isi yagutereranye intambwe yakubanye ndende isi nayo yakwambitse icyasha ngo ntagahora agahanze ntakurera ureme itakuvana hari ubwo umwambaro wirabura uvurebye umutima wawe uzatabuka umucyo ugasendera umutima amarira asesekara agahinduka ibitwenge ihorere mamujya ihorere turisha umutima ejo hari ikizera cyuko iherezo ry'ibibi ryegereje nje komara imitima ya bamwe nje komara ingoma zitashize nje gusa n'ibyangiritse ku mucyo ugaruke mu mitima ya bamwe ngo yasura wereka bakubona n'ibikinyuranyo cy'uwuriwe nje nzuko imbere hahana
nubwo njyancike intege umutima ukananirwa
just believe in God, and God will believe in you. Never lose hope, just when you think it's over, He's gonna send you a miracle.
Remember where you got it from, www.djerica.com.